entertain music promotion.
Studio on the beats. Mr. Traff, Cool Sky,
Naigwe, James Kene,
Zambia Malawi collaboration. Unfwa. First of all, baby, kodi muri bwanji na kurembela leta kaya zikuveka bwanji. Mutuanga nini wakutini na dame japo. Nikana maboza ndishi yapo nala kwapo. Umaziwe hane mwana sitintu chopisa. Big special gift lesson diana darisa. Don't forget bali lafu pamangala zokam. Be strong wakayamba kukamba kuwatamba. Nalipato mwana kumyesu uretina te yesu. Do understand? Chita kumve mkutindi we make an end. Everyone who can make a mistake. Osa dabwa nikagura masupa shake. Ziwa kutini gurira kamwana kanga. Kufisunga kumutima inechanika. Ayopela paso guru ingaende kuzala.
Nile dina jembe zako ziwa baby nirindi wana. Usasa vele kwa wena ndafuna nikuzeleka. Nifuga sola nkula kujuluka enda maonjesela. Usasa vele kwa wena ndafuna nikuzeleka. Ulimbe baby ulimbe. Jifugwa ufa zambi. Baby ulimbe, jifugwa ufa zambili.
Baliche kondi baby, zoka mbika ni zambili.
Zambili
zina zabwe tukano ni uza, zintu siniziwa. Na gilelo ni masuke, zikuze za kumtima. Oh, siwe, umoyo wanga baby, baby, baby.
Asa kuna mizo, nikuuze neka. Asa kuna mize, ni ulule neka.
Fukamba kamba baby, pachikundi ni vambiri.
Ni vambiri,
sati pasure. Kala hapa nikuuze, ungesese.
Nile nina jembe zako, ziwa baby nirindi wana. Usasa vele kwa wena, ndafuna nikuuze neka. Nifuka sola nkula kujuluka, enda maonjesela. Usasa vele kwa wena, ndafuna nikuuze neka. Nile nina jembe zako, ziwa baby nirindi wana. Usasa vele kwa wena, ndafuna nikuuze neka. Nifuka sola nkula kujuluka, enda maonjesela. Usasa vele kwa wena, ndafuna nikuuze neka. Baby ulimbe, jifugwa ufa zambili. Ulimbe,
Katete Music Promotion.
Baby ulimbe, jifugwa ufa zambili.